all the stars, but I love what I'm so.
Oh, B-boy and we gonna leave.
Yodo, Quisha.
Wendo wangu kipenzi ni ami, wendo maridhia. Kuwa nami na penzi, litaselelea. Uwe umenikamata, kwako sina utata. Ukweli ukiniacha lida mama, mintadata. Kama wasuri ni wengi ila wendo chaguo langu. Jiko kikoki mchumba wakakone wazazi wangu. Wajue jinipokwama ni kwako wewe. Mama, sina mwengine zaidi yako wewe. Maisha yote mini wako mama. Furaha yangu meibeba wewe mama. Changuo langu ni wewe mama. Umeushika mti mama.
Wala huko stay. Kunipenda mi wala hupotei. Achana na watu no say. Kama pesa nitapata one day. Achana na pupa. Sema unachotaka nitakupa. Shanipandisha mfuka. Sijo kani acho kani tupa. Nataka uwe wangu mchumba nitambe. Tujenge na nyumba au tupange. Sini ache peke yangu mini lande. Wala sina pesa, acha nizichange.
Ule acha nizichange ma.
Pole pole ma, pole pole ma.
Changuo langu ni wewe ma.
Pole pole ma, pole pole ma.
Umeushika mti mama.
Pole pole ma, pole pole ma.
Ona mama mama.
Pole pole ma, pole pole ma.
Una bila wewe mimi sikitu.
Yo mabu, bubu, binaku, sudu, ukoju, juju. Ewe kwangu mama waifu matirio. Sina bilion, tirion. Beregiza mama mi wengine siwa on. Ukisuka tuende kilion. Siwa fati ata wakini pa million. Nataka uwe wangu mchumba nitambe. Tujenge na nyumba au tupange.
Au tupange mama.
Sini ache peke yangu mini lande. Wala sina pesa acha nizichange.
Pole pole ma, pole pole ma.
Oh, pole mama.
Pole pole ma, pole pole ma.
Unautesa mti mama.
Pole pole ma.
Ona mama nalia, nalia kisa wewe.
Pole ma,
pole pole ma. Oh, mama mama. QK chama langu kila siku